Yo 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 yo. Akimbogimbogi real tukilandi ni matanga.
Ni matanga.
Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa. Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa.
Nadai tu machupa zikambila pupa. Alafu badeng niko vela katuta. Utenge duka skina panda shuka, nina maweng, tupatane bukla, nikuzitupa, acha matani kigosho sidunda, bila kijani najua zitashuka, kadeli kijani mavela zionuka, pandisha tempo tadhani mini dufla, nikubao liza bazeng dadi, nina salas jaza tuvei nani, makuki radafisa, kichunisha kidinga kirimba, hey.
Najipin, mareto kanisani tuna pasta, za mchanga, vike anajua ni za master, kwanza kwanza iku squeeti wasizi hata, mugi bila bonsu najua yoni blanda kurunda, sister anatoko ibada za runda, zangu zijatepo siza giza kwa dunda, mugi mbugi real kuchachisha mabunda, notu nazichess bila pupa, ati mabunda.
Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa. Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa.
Atichonga lebuda nina kata kwenye bukla. Kata nda kukata tu mchezo wa kadanda. Tuende kwa kitanda mchezo wa kuganda. Emoji bila shashka vera bila super mali safi, ponsta wa hap. Atingwati kukimbiza marambili nika hug. Nitadunga mipa, supu nitamwaga. Kata nda kukata mbogi real miukata. Sare chocha, we mrazi miuwasha. Washa nda kuwasha, tuki ugala. Emoji emoji, one time now now.
Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa. Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa.
Kileweke junataka kuziban hadi shoke. Msupa anipeni muwine hizo dhuda. Nishike jegi mamunju kujinaisi kama pasta. Mrasta na waka na akili safisha na dasta. Ndo ungare lazima angasha. Ndo ungare lazima angasha. Ndo ungare lazima angasha.
Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa. Mina penda machupa kama delo kwa bukla. Si unipe mashaka ziripoti kajana. Suni wise on my wine juna penda machupa. Suni wise on my wine juna penda machupa.